marama ahai he oi tōku manawa ka rangona ka puhia ai te maramatanga kua murua ai kua whakatika aku he nā te whakapono e ka mea tia pehia he pino no penei me au he rangona ai tōna aroha ka tū whera te ao katoa nohia te wawata ke tōku wairua he taonga tōna aroha ka whakaora katoa ka mea tia pehia ka mea tia pehia. Tōna maramatanga i te pō arahina ka mea tia pehia he pino no penei me au he rangona ai tōna aroha ka tū whera te ao katoa nohia te wawata ke tōku wairua he taonga tōna aroha tia pehia ka mea tia pehia ka mea tia pehia he pino no penei me au e rangono ai tōna aroha ka tū whera te ao katoa nohia te wawata. Okay, why not?